Ekitongole kya gavumenti ekibaga ebisomesebwa ki National Curriculum Development Center kitegeezezza enteekateeka zaakyo ez'okugezesa ensoma empya Competence Based Curriculum mu mutendera gw'okusoma okusookerwako nursery tandika n'olusoma luno olugenda mu maaso olw'omwaka 2026. Akulira ekitongole kino ekya National Curriculum Development Center Dr. Bernadette Nambika Ruhanga ategeeza nti ensoma eno empya yaba yateekebwateekebwa dda era nti oluvannyuma lw'okugigezesa bajja kufuna okuwabula okubeera abaana abagigezesezza n'oluvannyuma bagisse mu nkola omwaka ogujja. Namba ategeeza nti beetaaga obuwumbi 300,000 okusoma okubangula abasomesa ku nsoma empya ku mutendera gwa primary ogusookerwako wakati wa mwezi ogw'omusanvu n'ogw'omwenda omwaka guno balyoke bateeke mu byapa ebitabo ebyetaagisa abasomesa okussa enteekateeka eno mu nkola omwaka ogujja 2027. Yabadde mu kakyo ka pointi ak'ebyenjigiriza nga bangi embayira yaabwe ey'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja.
Wetwogerera egenda mu masomero okugipayiroti nga bw'oba owandika curriculum okugigezesa kitundu kugidevelopinga twagidevelopinga yes naye katulina ogigezesa tulabe nti bwegenda mu masomero abasomesa banagitegeranga bwe twagala bagi